Yo, papa.
Hey, yeah.
Skameko.
Got you beat.
Boom, bigger picture, just lay it. Wakikuta bebe base in my head. Tende zetu Instagram si bei. Bando buku tuli na tosha kila day. Shoga yangu ringa ringa kama chunchuma. Dada yangu linda stri yupo tunduma. Ndo vile na vimba staki hey. Sinita mchumba tumona na chunchuba. Stories anene mina taka tukudanga. Kwenye pochi tishu tu sina hata kanga. Natembeza luga zote mpaka za Kiganda. Nkukunda chane sina mana na kupenda. Wana nita slay queen tajioa. Chumba kimoja rundo ntajioa. Wana nita miki juso mbona poa. Wana mwenye wadaya nene kutaka ndoa. Tajioa, tajioa, tajioa chemical, tajioa, 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 hivi kwalu tajioa. Tajioa, tajioa, tajioa chemical, tajioa, 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 mie ndani tajioa. Simu nyumba nilipopanga saa chumba kimoja kakilinge cha waganga da. Sina kazi na randa randa ba niko kwa dayati na ramba ramba daga na jamba jamba harufu za michicha tu. Haya mabaga na mapiza ni mapicha tu. Kingereza changu karma na deja vu. Kuna bish ya kadibina baby boo. Life is too short. Tunakula gambe, tunakula gambe, tunakula gambe. I never walk alone. Nakuja na pambe, nakuja na pambe. Sponsor ndo jipange. Life is too short. Tunakula gambe. Tunagula gambe, I never walk alone. Nakuja na pambe, iwa pambe. Sponsor ndo vilo jipange. Tajioa, tajioa, tajioa chemical, tajioa, 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 hivi kwalu tajioa. Tajioa, tajioa, tajioa chemical, tajioa, 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 mienda tajioa. Sura ngumu mara shepu no. Photoshop mara take no. Sura ya baba kwa kio. Aniowe nani labda stereo. Wana nita slay queen tajio. Chumba kimoja rundo tajio. Wana nita miki juso mbona poa. Wana mwenye wadaya nene kutaka ndoa. Tajio, tajio, tajio chemical, tajio, 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 hivi kwalu tajio. Tajio, tajio, tajio chemical, tajio, 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 mie ndani tajio.